dachimsafi.com.
Oya we. Ah, sio kweli. Shots. I want to live large. I want to be happy. My pains you can get. Ako miestake. Kinipenda sawa. Sipontenda basi. Fura yangu ni mimi mwenyewe.
La 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 la.
Oh, maisha mafupi bwana.
Ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.